So trap take it pinna take a cos.
Pele botlhoko e 40 sake number. Game ya tonya re kruva ka dilamba. Omonate tatatata ka disama. Ke tshwere patse le scoop ke shota sphalaphala. Maronganonyako ya Dubai. Manonyako 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 ya Dubai. Omuntu nkisaka akele malapula. Saya ke tlosa morwa o wena ka famula. Omuntu nkisaka akele malapula. Saya ke tlosa morwalo ka wena ka famula. Manonyako ya Dubai. Manonyako ya Dubai. Manonyako ya Dubai. Manonyako ya Dubai. Bare nregele 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 nregele. Chosi ke kere ke dikele me. Bare ki santi langare tele me. Bare nregele 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 nregele. Chosi ke kere ke dikele me. Bare ki santi langare tele me. Manonyako ya Dubai. Manonyako ya Dubai. Manonyako ya Dubai. Manonyako ya Dubai. Bare nregele 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 nregele.
Oh, come on, I want more root.